zangu mwenyewe sofa shule. Mina force mishe mishe litule. Oya ni vipi mwanangu kwa kule kwetu kukoma kuna gacha bure. Pastelita kwanza nipue shada. My nigga I'm about to go harder. Kila tu anayopiga mfanye ibada. Look at them motherfuckers vile nao mada. I see them pray like babies wakiomba msaada. I'm the best kama waski make it louder. Level the way they fika upande lada. Told you ready tuachane na yomada. Guwa kutoka muni naishia. Feeling artisha I'm a nightmare. In my zone always so clear. Kama unashanguta nirudishia. Moto ni mwingi unawaka. Sia tupotezi dakika. Si tunatafta wakika. Mazigizaga mengine kadhalika. Moto ni mwingi unawaka. Sia tupotezi dakika. Si tunatafta wakika. Mazigizaga mengine kadhalika. Moto ni mwingi unawaka. Moto ni mwingi unawaka. Waka.
Boya, oya, oya, mwisho juu kutema nyoya. Wakati nakimbizana na muda, we bado naleta mambo kikuda. We hauna tofauti sana na Yuda. What the hell you doing Buddha?
Buddha,
ama nkifanyo na iga.
Iga,
kichano level za jiga.
Jiga,
till I'm not fake nigga. Kwenye michezo akili na wapiga.
Iga,
amwa kuvimba wopasuke. Tulipo wakuishuja ukurupuke.
Fuke,
hamni USB hata mnizike. Zipiti siku tatu mini fufuke.
Fuke,
kimbiza mchaka mchaka wana koma.
Oh,
bile na tikisa speaker wana ipata homa. Niko studio minatoa ngoma. Wabunja na zilo mtabunja koroma.
Koroma,
kita wana jua mini noma. Pigia mstari niga susha ni soma.
Soma,
moto ni mwingi unawaka.
Waka,
unawaka.
Waka,
moto ni mwingi unawaka.
Waka,
hey.